awanginayo imali eningi ngizomdizela kanjani umsazi ngithi dlala ingoma yami emsazi anginasikhula
nginakampaniawanginayo
imali eningi ngizomdizela kanjani umsazi ngithi dlala ingoma yami emsazi anginasikhula
nginakampaniawange
bayidlale le ngoma yami
awange
bayimele le ngoma yami
njengoba
isusa umsindo le ngoma yami isusa umsindo le ngoma yami njengoba ivusa usinga le ngoma yami awanginayo imali eningi ngizomdizela kanjani
umsazi
awudlali ingoma yami
emsazweni
anginasikhula
nginakampani.
Ngempela mangi namanda ayawukhanda umnyama maungawenzi ngempela mangi namanda ayawukhanda umnyama maungawenzi ngike ngihambe ngiyothatha manga bathi nomdi nomndawe ngike ngihambe ngiyothatha manga bathi nomdi nomndawe bathanga uyilandi ngoba yidlozi iwe esimanzonzi isiva bathanga uyilandi ngoba yidlozi iwe esimanzonzi isiva kuthonga nami uncengele usimeke kuthonga nami uncengele usimeke wezimipincela ungisize ngingacwilileso sibo wezimipincela ungisize ngingacwilileso sibo awungempela mandinamanda ayawukhanda umnyama maungawenzi odlula ngethonga lamu umnyama ubomvu noma kanjani ngizodlula wethonga lamu ngithi umnyama ubomvu noma kanjani ngizodlula kulobumzima lobu ngithi kunjalo 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 kutisasekala ngithi kude kude bowethu hayi siluthi imbuze kude sibambe kusenza inqumo phela ngithi bayekena besathi asinankinga asinankinga hayi asinankinga sidala ukuhlomi iwundle kamaswide sinesikamantombele emakhinini amkovini enqandaneni kwagubhi isigodi umthwalo sindibandla lutho esilimbongo lizalala phansi mhlanibokuza abagqubulima-ke nobhudisa mnanye kade wena ungaphansi kunjani-ke nje manje ngithi kusewuye udlela bedoma umgqobozi ethi angeke kade bembone sengale bese kuyasuka ukulumela kibo waphila mnana ngezitokusumanje ezizobhosa iy'gule sey'ntomke futho kwami kusewuye udilisa isicolo ngephutha kumfazi eyishayisa amaqeda ethi insulela nsosi mninde ngangobuso ngikhiphe nmuzi kaba kungashikile makoda uvuyile umnakwenibheka ngithi uthini ujule ebhovini uthini usiqinise ebhatham uthini ugeze emfuleni uthini ududula amashinga amagwala ayo yibalekela usiphequ phele uthini ufene zabiwe zabela abahlakathi into engena nayo phambi kwezinye insizwa zisho kanye kanye sithini umubi 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 ngithi hayi mfana umubi umubi entanjeni umubi ngisho onyaweni uthini ugovozile mantombazane safele into emnandini umajika ngekhanda njengemoto yokuthi mshayeni umfana usebhedile umfula kulenziseka bikwezishimane zemuke uthi DV intombi ethemisemkhuphulaneni yayo koma kwagobha uthi hhayi anikuyekeni wekhale sakhe kofe kubadide naphambili phela yivuma kabili-ke leli phela abafana akuyobehlule nendundu ngithi aphi masosha ngithi ngumasosha hamba bafana ngithi ngishaya ngabanye abafana kulo nyaka abashaya inqina lo nyaka-ke mina ngithi Usbuko mfakazwane la ngimthatha khona lenyo kaseni. Udiliza ntule ngimthatha kwamaphumule mvuthu. Uma nqoba zwane ngimthatha enyo kaseni. Ubika dladla ngimthatha ebathenjini. Unkosi ngubane ngimthatha emkhombini enqandaneni. Umqhumu ngebe ngimthatha enkandla. Usigakho sengimthatha lelo scope. Sphesihle emvela sengimthatha kwamajosi. Ita uthule ndulalela uzwe inkosini into ngikushangana itisepha masefane lasefulwandle ngimthatha leko mathenga nyakwaguqu isigodi awuzwe ngibhesi awuzwe nje awulalele nje ah ngimthatha lele Transkei le Transkei umasang ta mfubazi ta mfubazi awuzwe nje njaye gemenzane enkinobini mfana omncane hayi mfana omncane ungabanyakazisi kanje bazabaleka abantu uSilvestre umfoka mjone ngimthatha le mzimkhulu kithi chofa mfana chofa mfana abanyathele nje kanje wenze kanje mfana uzokhula wena ubenzezwa kithi ya yilapho mfana nanto kanjalo
wezimiphimbela ungisize ngingathwili kuleso zibo wezimiphimbela ungisize ngingathwili kuleso zibo awu nempela mandi namanda awu kan